Udyakalashe neenyamakazi. Kwathi ke kaloku ngantsomi kwakhe kwakho imbalela komile ezweni, kungekho namvula, ukutya kunqabile. Izilwanyana zabiza intlanganiso zagqiba ekubeni makuqokelelwe ukutya kugcinwe ukwenzele kungapheli. Kodwa udyakalashe akazange aye nakuloo ntlanganiso kuba yena wayesonqena ukuqokelela ukutya. Ezinyangeni ezilandelayo zasebenza izilwanyana, zalima, zaze zaqokelela ukutya zayokugcina. Udyakalashe zange abonakale nangonwele ukuyokuncedisa emasimini. Izilwanyana zaphawula ukuba udyakalashe akakho kwaye akazimiselanga tu ukusebenza nazo. Zaya kuye zezathi, "Dyakalashe ndi, khangufike masimini, somaqhinga ndi, sozufumane kutye." Zakhetha iqhude ukuba ligade ukutya kungabiwa ngudyakalashe. Kodwa udyakalashe usomaqhinga wafika ezokufuna ukutya. Wathi kwiqhude, "Ndivulele ndingene mhlekazi ndilambile, soze ke ndivume ndithenjiwe ndila. Ulapha nje umdaka utyiwa nazintwa." Watshudyakalashe egqadaza emqhata, "Izapho ndikuphendle ndikuphendle ndikuphendle, izapho ndikuphendle ndikuphendle ndikuphendle." Wavuma uqhude ukuphendlwa ngudyakalashe ngoba waziva eneentloni ngeentwala zakhe. Waqalisa usomaqhinga waqhuqha de labiwa bubuthongo iqhude. Wangena udyakalashe wazenzela kangangoko ekutyeni kwezilwanyana, akugqiba wemka engekavuki uqhude. Ekupheleni kosuku zabuya zonke izilwanyana, iqhude lisalele. Zalivusa zalibuza ukuba kuphi ukutya kwazo. Lakhala iqhude lisithi, "Udyakalashe usomaqhinga undiqhathile, wandiphendla intwala dendalana, khange ndimbone ekuthatha noko kutya." Ngolo hlobo zafunda izilwanyana ukuba xa ubekwe endaweni ngokuthenjwa sukumamela nabani na. Phela ngantsomi.